say da is mambo mimi naona sometimes sio mara utasikia amezushiwa mwizi mara utasikia amekaba amebaka ila sometimes nakuwa ni bla bla tu maisha changanyikeni kuna mabonde na milima ila singekuwa kina fulani sometime utalaumu jirani au marafiki wote naweza ona ni wachawi.
Nimejenga nyumba pembezoni mwa jiji, kazi yangu sanaa tokea kijiji, nakutana na wana bla bla nyingi, shazi shazi nyingi, imani bila power ikazaa longo longo, haijakaa sawa, wakapiga madongo, mchizi mchizi, wananipeleka freeze, wananirudisha free, nikakataa bla bla, wakaona niombea njaa ili nisipate, nisipopata pia ikiwezekana ndati, wakanigombanisha na wife ili wapate, wakamgeuza wife kwa knife nikati. Nikikutana na watu nacheka kama kawa, vingi tunashare, kumbe pande pili wananikomeshea, wamenifanya mateka, wananusu rafiki na nusu wadui, mavazi ya kondoo, nafsi ya chui, bla bla.
Mamudo tono bora ujitenge na
sometimes,
sometimes watasema unajisikia na majigambo
sometimes,
sometimes watasema unaringa wewe
sometimes,
sometimes watasema unajisikia na majigambo
sometimes.
Kwa mudo tono bora upate no,
ya kwangu wanataka ya kwao wameficha, wanacheza picha nisiweze fika, ili hali usela ni baika bwela, nishie jela nipige ukware wanipe kwa dharau, kusu kutoka sare hiyo ni sahau, kazi sina dili sina na miliki jina na hivi vina ndo kitu kubwa say my name, fraya kuzuga tena mara chache, siri ya buda usiombe uipate bla bla, rafiki zangu wote wanakesha kwenye bar bla bla, hakuna kusimama wala hakuna kukaa bla bla, wote wamelewa machalari machalara bla, nimesema
na muda tono bora ujitenge na
sometimes,
sometimes watasema unajisikia na majigambo
sometimes,
sometimes watasema unaringa wewe
sometimes,
sometimes watasema unajisikia na majigambo
sometimes.
Kwa muda tono bora upate long
bla bla.